to cook again, cook again, cook again. Go city.
It's your boy MK on the beat.
Mautam, mautam, unanifaham. Baby pana, pana wem tet wem pana. When you many bana, pana kwako nimekwama. Kwama na sitaki drama, baby mama. Mama, ni baby to tam.
Nasikia mautam.
Excuse me dada, unaitwa nani? Queen Elizabeth, wa inji fulani. Karibu ndani, napendo livo va. Livo nga, toka tu hadi chini. Hakuna nifaa, mami. Honey, my number one. Toka Migori, tu 001. Ha, Mombasa, hey, kwani. Come, come close, lala kifuani. Kamu nipedoze, leo stoki ndani. There's a tree suki walk, tree suki talk. Body language, maybe close the door. Sex on the floor, ready to go. Go, go, ready to blow, blow, blow.
Nasikia mautamu. Mautamu, nasikia mautamu. Mautamu, nasikia mautamu. Mautamu, nasikia mautamu. Mautamu.
Nani ye karo juu, juu juu, juu juu, mapenzi ya kweli, sio juu juu, juu juu. Baby boo come huku, huku, mistaki kuku. Nataka bato na mwendo wa bata, ukipita, nimedata. Michizi, nimefiata, bongela dem, dem, bongela sister. Meni piga tisa, geta ya mapenzi, baka simiwezi. Mwenyezi, vum vum, gong rode. 111, ukichora 7, vitu si ufanya, hatuendi heaven, heaven, heaven.
Nasikia mautamu, mautamu, nasikia mautamu. Mautamu, nasikia mautamu. Mautamu, nasikia mautamu. Mautamu, nasikia mautamu.
Wesikia utamu yani niko one beat hapa hivi kwa MK yani. Lakini nafilika niko Bangkok yani niko Thailand yani. Thailand wa shika yani. Yeah. Bato huko gang, huko gang. Big up edu G Sheila Alison MK for the beat. Migori to the world.